Yeah. Na 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 na. Na 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 na. Wine wine ulia mayo, ulia wine basulile. Wine wine ulia mama, uwale lumbe fya kulia. Elo wanchinja bakafu. Nimwewe ne walia mayo, wale ti wale fwo. Esa waruse wa maka, awe waluse. Mwansansa mika shingaga, mwampire fyo na lefwaya. Tata mulo mfukulila, kwa wana wobe. Tata mulo mfukulila, kwa wabusu. Mulivaluse shingaga, mulivama kamwe tata. Tana mono kwikala, kwikala, kwa ulaimwe. Nishi tapali, 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 afyoni. Tana mono kwikala, kwikala, kwa ulaimwe. Nishi tapali, 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 afyoni. Tule mikabila yawe, tule mifuaisha tata. Tule mikabila yawe, tule mifuaisha shingaga. Nimwewe weka shingaga, ewe tule lulela. Nimwewe shingaga, shingaga, hey, tata wa mulingana, hawe wa mulingana. Ine wine watipile, ulia wine waleseka. Awe ansumbula tata, hamusumbula mayo. Moneni umbeli, nikonkele imwe. Moneni abantu abose, bakonkele imwe. Nesa waluse shingaga, kwikala, kwikala, kwa ulaimwe. Nishi tapali, 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 afyoni. Tata na mono kwikala, kwikala, kwa ulaimwe. Nishi tapali, 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 afyoni. Tule mikabila yawe, tule mifuaisha tata. Tule mikabila yawe,
kwa mula imwe.